Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe on e jaam hannde talataare sappo e jeɗɗi lewru mars tati muɗum lewru tato heytaande muɗum jokkande sappo e jeɗɗi 2015 sappo jeɗɗi yam ƴaɓɓude wasilma capanɗe nayyi e joyi booɗi e kunaari kala Bocara sowonɗo kabaruji ɗo Madou Wattara woni to ɓoggi jannde touru on kumpitittaade wiide keñen pelle burdaaɓe ɗe enna nden no murtuɓe ene jeɗi cellini ɗum e wiide ɓe tongata talki aljeɗɗi enna ɗum ndenno nde salaare no warta fay rima caggal jooni heƴƴaaɓe humaniiɓe hunde fof won joka hono suuranɓe en hakkunde mali kañum e pelle ɗe enna notoyike ndenno murtuɓe enna faa jokaaɓe ƴewtedo kiɗal to so wonko waawi waɗeede wonko waawi biltede faa hannde leyɗe sériyawu ɗe enna joyi kañum ana e batu bama ko ɗo enna ndenno gila keeñe enna faa ɓe piida dabereeji kaɓooji hunde fof won joka kabaru witta witta sukaaɓe ɓe jonaali dawle fesɓe faa haa yimɓe jeego e majjunooɓe hakkunde jokka ñafunke tonka ɓe enna njiitaaka walla fuu ɗo ɓe maata walla ɗo ɓe nanana sabi de sakiraaɓe saaraaɓe fuu sugullaaji naati e muɗum faa hannde bisimilla moɗo Sidjo Tamani dental pelle burɗoɓe araɓe murtuɗe enna kañum ena gonno e batuji to enna e kiɗal to enna ndenno ɓe kolɗi ɓe cellidi e leydi ɗerewol ngol ɓe tongi kamɓe hoore maɓɓe wiide ɓe ceweɓe abbaɗa ɓeɓe tongata talki ndenno kaldal aljeɗɗi enna keɗo ɗen hunde fanca ko Ousmane Dikko
dental guɓe azawad murtuɗe ɗe kolliti kawral alje ngal yo tuugolgal jokkitagol kaldal ka ngal wona ko burdaɓe jiɗi dental ngal wi ana yiɗi yiidude e dewrintinowo kañum e wallaɓe aduna dow jokki kitagol dabare gonɗaɗo o goto e hooreɓe coordination andini keeña heƴaɓe leyɗe europe ga bamako ga jahankiɗal talatare hannde yalla ana heɓe no ɗum yaara yeeso minusement union africaine e heƴaɓe union européenne enda ñoƴƴude yalla saliɓe ko winda e dewrintinal wonɓe kiɗal to ana jaɓa ɗum
ndenno ko humaniɓe surowore kaldal alger ɓe ne kañum e pelle burdaɓe ɗe ena kañum e jiidal ley kamminisma to ena jama kurɗo on kurɗo won ko yaltito enna so hollite mette mum to jippirde mbina bitikayi to enna kañum lumo toon ka fuu udditaka hannde hollitide keƴaɗo hoorejo walde leydi afrique gonɗo mali ɗo biyeteɗo pierre boyoya kanko mo holliti e ley hono yiɗirde haalajo leydi france wiyetende erefi nde wiide dewtere kaldal nden no fewnatake ko ɓuuri hono tongade alger nde enna sabi de ende bilta hono ko jaali e himmeji jama o kala keɗe ɗe umaro way galowu
mbiɗen kamno famde jaati hono so kaldal e kawral ana waɗa yimɓele ɓe fuu ɓe mbawa signinde wakkati goto ɗum waɗi somin joppiɓe kamɓe guuɓe murtuɗe fa ɓe jaaha ɓe ƴewtuyo yimɓe mabɓe gomɓe toonɓe hay miɗen paami dow hen jaati wakkati joni o sa ƴeewi hono ko tonga ley ɗereji ɗi ko iɗum wawi waddude jaam e deƴere ley saha leydi mali ndi jaati saabi toɓɓe kewɗe gattama ley hen ɗum wononoon hollitinde wiide ɓe tawete ley laamuji ɗi nokkuji kewɗi fa yettoyade ley kereduji to kibaro hono jaam e deƴere fa yurwude kañe haybude saha ngal fa yetto hon ɓiɓɓe mali fuu kalda kawra fuu ana ley kaldal e kawral ngal min miɗo miilo yoɗum hunde noon ko wawi nafude hono yimɓele gomɓe ley saha leydi ndi
andere bourdio kanko mo dunke ande hono gurdan yimɓe ɓiɓɓe adama e adunaru no enna kala kanko mo wonno e ley haalirde Sidjo Tamani ɗo ena keeñe ndenno o holliti salagol burdaɓe enna tongude ɗiɗo talki ndenno waddata ko hoɗɗo sona taw ndenno ko heewi jokka trafica ku ɗono drogue jihadin koɓe warta fa sako e saha leydi meɗen ɗi enna leydi france ka so immike e leyɗe enna mbawno biltir ɗum gila ko yaawi yaawi keɗo Ousmane
ko soldat saint franci ɓe serval ɓe garno nde ɓiɓɓe mali fu beltike ittede mumɗen e margal jeyɓe arande nde ka lebbi joyi jeegom na jeɗɗi caggal muɗum ɓiɓɓe mali keeɓi taykitade golle soldat saint franci wona ribbude jeyadinkoɓe na waɗoɓe trafica ko drogu tan gondi pati ɓe ndegoga ɓaleri ga eɓe gondi du e wallude e waddude e emella dande so ɗum taykitama daara e dande ɓiɓɓe mali hoɗum miilo ton ko kultumi soɓe caltike signinde ko tonga ko ɗum walla jeyadinkoɓeɓe heɓde doole e donnude ko jiɗi so ittude mali e none mum
sakiraɓe tinde neltirmi hello mi jangumo e hello e facebook twitter Sidjo Tamani ɗi on jarama
Tamani
faa hannde sukaaɓe jeegom majjunoɓe hakkunde jafuge kañe tonkaɓe en hono sakko jombaji ɓe ene jiitaka soɓe fuu nananaɓe nakan nokku fo ene soldat se gendarme immika ana darɗoɓe ɗe balɗe kala jooɗaki lellaki jooɗaki de ene momede ali lannodiri e sara goto mabɓe keɗo nde umaro way galowo
ɓe iwiɗo ila kikiɗe alal bar ƴaɓɓinoon nde eɓe gandi yaade nokku noddirteɗo Tiborak be yimbe jeegom e baddino do moto ngaji tati be jaabe sakkitayad to jombaajo ile be iwi do fa hande be jottaaki to be jaatato be birfitaaki do amen do du wakkati jono zandarma yaa gonde wadde le hono horgol fa be maato yimbe le ngabbe di bonnaaji fa yotto yo hono nokkuji to be nangato wakkati jono wala fu kabaaru niibudo hono komi kebile hen min ka ko kaajami tammi yita suka am o so lando jabi kambe laamu kobbe du be jeyi honto golle o wadi to
len dental baale jama e baale de ngana je laamude en belta ki fes e dewtere tongade algerien sabbi ko ti himmeji mabbe ni en nande no jata ka hen fay seeda a situ kanto la ndiri e hore jama biete da mamadou jaba sey kedo dem maro e galo
nous avons constaté
min sa jeewi kaldal e kawrangal min kebay li hen ono ko min dartata ko fu sugulaji amen di furdu ama ka li hen laamu mali o signini no holita wede gube arme de kanyu entan doma ay dum wodi so minen dum wonon yibele bala hala nene be min gari fami kollito dum wonon yibele mali kobe fono ko tongali ireji di ko sa jeewi ko tongali hen ko dum fu dum feewa e won tobbe antonde kanano jabede so mbi fa be ngadade le mali do du dum yafata wadde jango ko finti le hen furdu tawe hono yibele be fara ciedi dum fami pammina laamu o do ko won le hen sabi de sa jeewi hono tobbe ciubade tonde faade jabe dum wana ko yafi fi
nenno witte witte sukabe waddube nenno be kembe jonaay dawde fesbe lan habbe hoore leede le cedewa de fa asane hijabe mudum de do leede de don pie be batu mawdo faabe pide dabereji bam ko do enna be jewdo hono fu ko mbay wadde sukabe bangande na go mudum mar galo landondiri e kejado ndeno ndedo walde ne wana jalla wete de terre des hommes de ene le mali do eno kelne biete de atare selma tout travore kel do usman diko
nous travaillons
mide ngonde e golde de femme buita kuteji keboji sukabe dawobe le nokku kerti ndado men golata tafe sabe le lamu motitan men goni le mali do le lede godde mine e le pale de galda do mali do mide ngolla moti kanyi e ko wallata sabe mide ngollide e jama no watta fa hedana fanda dawi sukabe yodun golleji kedanoji sukabe miden gondi e golleji tiagantodi be do bamako do golleji no sariya waawi humanade dum fa warde e politikaku jogal mabbe miden gondi du e yubbude golleji fa sukabe liwnde dene
payement des enfants
den no jeyo ko wadan banga region ngaji kenya holitide kenso e conseil mb region tomutube en jamiri golleji jalde ikintingol gol e goldirobe juudebe en golleji no puddato en leydi danemark walir tumutu ko foti milliarduji sappo e go'o e millionji ujunaaji temede de chapantasi sefa yalla e dum untabita laamu o wonko notori du en kambe do e lendi do jawdi il fa projet o 2017 won ko hande timude neddo waldina wana jalwirtende sinistanu mabburemde en waliri rewbe burembe en ko foti e kenyen don no kaki golli nafoji kewdi jalla milo chapande jetti e jetti sefa won ko nati hono masi nyootodi won ko walta fa di on di jawdi sodira pemirtedi jokka hono cenorde kany e fa yotto kaake sardingeji goddi tiagal en ko chapantoto mabbe jangina dido golleji ko jenesi banamba o kanyum ngibanama galle bal yewtereje finatawa neno milioji ko yata chapande jeegon sefa woni ko ningal do galle bal ngibira beta hande woni ko odo poje prefet mabbe o kanyum yamire neno odo galle do galle wal nawtere neno mbawi joddade to en le magal lamu o do jaati ngibani be ngal do galle wal yalla be keba do be jeewta bete o ministre kumanido kabaru kawral bibbe mali zabi uldu sid mohammed kanko yino segu fa jaka hunt pite to ne bali jamaade on hono ko dewtere kaldal aljengal e sabi ko dental jangobe lekol kuchala jalti bete o en be jidi denno be on be jetti be jetti hun neddo bete o do suka horejo kiddo jokka jangnobe lekol bete do be da bete da kabralo ena horejo kiddo wonno e gila sappo lewru mars 1980 le batu mawdo be keri do segutugo dum hono mudu wadde do yambere wadi to ena an han ko tede jebe joddo ke bangi dama lise mabbe to fa be jetta mo sakirabe on kompitama wiide pelle non burdabe den calike tongude talki jokka hono kaldal algerien he yaabe humanibe surore be en kanyum be nuddi dum faabe kaltida jokka be jewnu mbaabi biltire dido kabaroji tokki dalto eden leydi sidi ya won joyi kanyum kawdi bamako do enna fa bibi pida dabereji den no potu du johna biltudo no sukabe njahobe witta witta den no be tawe be hiltudi mum kewali fay sede be na fa han yimbe njeego majjube hakkune nyafunge kanye tonka be enna jita ka nanana ka faydo enna sara mabbe sugullaji mabbe ke mur sakku sakrabe munye sede sabide yewtere pula kan wodi on jarama.